Matthew Asempa, T9.
Ana honhom ne Yesu kɔ ɔsɛ so sɛ ɔbɔnsam kɔsɔ no hwɛ. Na wodi muada adaduanan awia ne anadwo no, akyire no ɛkɔm de no. Na ɔsɔhwɛfoɔ no baa ne nkyɛn bɛse no sɛ,
"Sɛ wo ne Nyankopɔn ba no a, basa na aboɔ yi nna ne paano."
Na wobuaa sɛ,
"Wɔatwerɛ sɛ, ɛnyɛ paano nko na onipa nam so bɛtena aseɛ, na sɛm biara a ɛfiri Nyankopɔn anom so."
Ɛna ɔbɔnsam de no kɔɔ kuro kronkron no mu, na ɔde no kɔgyinaa asɔfie n'atifi, na ɔsɛɛ no sɛ,
"Sɛ wo ne Nyankopɔn ba no a, tɔ wo ho twene fam, na wɔatwerɛ sɛ, ɔnti ɔbɛhyɛ n'abɔfoɔ na wɔabɛsoa wo wɔn nsam na wɔamfa wo nan ampem boɔ."
Yesu see no sɛ,
"Wɔatwerɛ bio sɛ, nsɔ Awurade wo Nyankopɔn hwɛ."
Na ɔbɔnsam faa ne bio kɔɔ bepɔ tententen bi so, na ɔkyerɛɛ ne wiase ahennie nyinaa ne ɛmu animuonyam, na ɔsee no sɛ,
"Sɛ wobɛkoto asɔre me a, anka mede yeinom nyinaa bɛma wo."
Na Yesu see no sɛ,
"Firi hɔ, Satan, na wɔatwerɛ sɛ, kotosɔre Awurade wo Nyankopɔn na ɔno nko ara n'asom no."
Ɛna ɔbɔnsam gyaa no hɔ, na hwɛ, abɔfoɔ ba bɛsom no. Na Yesu tee sɛ wayi Yohane ama no, ɔsii mu kɔɔ Galilea. Na ɔfiri Nasaret kɔtenaa Kapernaum a ɛwɔ mpoano, Sebulon ne Naftali ahyeɛ so. Na deɛ odiyifoɔ Yesaia kaeɛ no aba mu sɛ, "Sebulon asase ne Naftali asase, ɛpo kwan so, Yordan agya, amanaman Galilea, ɔman a wɔte sum mu no hunu hann kɛseɛ bi, na wɔn a wɔte wo asase soɔ ne ne sunsum mu no, hann bi apia ma wɔn."
Ɛfiri saa berɛ no, Yesu firi aseɛ kaa asɛm sɛ,
"Mo nsakyera mo adwene na ɔsoro ahennie no abɛn."
Na Yesu nenam Galilea po ho no, ɔhunu anuanom baanu, Simon a ɔfrɛ no Petro ne ne nua Andrea sɛ wɔgu asau ɛpo no mu, na wɔyɛ apofofoɔ, na ɔsee wɔn sɛ,
"Mommɛdi m'akyi na mɛma mo ayɛ nnipa yifoɔ."
Na ntɛm ara wɔgyaa wɔn asau no hɔ bɛdii n'akyi. Na ɔfiri hɔ kɔɔ n'anim no, ɔhunu anuanom baanu bio, Sebedeo ba Yakobo ne ne nua Yohane sɛ ɔne wɔn agya Sebedeo te kodoɔ mu retuatua wɔn asau mu, na ɔfrɛ wɔn. Na ntɛm ara wɔgyaa kodoɔ ne wɔn agya hɔ bɛdii n'akyi. Na Yesu kyinii Galilea nyinaa kyerɛkyerɛɛ wɔn ahyiadan mu, na ɔkaa ahennie no ho asɛmpa no, na ɔsaa yadeɛ ne ahoɔmmerɛ biara ɔman no mu. Na ne ho asɛm trɛ kɔɔ Siria nyinaa, na ɔde wɔn a wɔyareɛ nyinaa a ɛnyarewa ne ɔhaw hodoɔ akuta wɔn, wɔn a honhommɔne wɔ wɔn soɔ, wɔn a wɔyare wotwerɛ ne wɔn a wɔyare mmubuo brɛɛ no, na ɔsaa wɔn yadeɛ. Na nkurɔfoɔ kuokuo pii a wɔfiri Galilea ne Dekapolis no mu ne Yerusalem ne Yuda ne Yordan agya dii n'akyi.